kuba kembura yes. Majare in effort.
Ultimate vibes music.
Namira terana chimbi.
This is the quality you've been waiting for.
Hey. My name is Flo Zo. Double four, move my number. Hey, and I spy.
Yo, tum vini mga biya koko. Bum tuwa ure pena na nguni mkuro shani mkure pya ukde mwa. Kairi nga na imbari onze mubika pari piti. Chaka mire kere shengara kunyama iti. Mkonga nyepo fisa poti ni mandatory. Kwa urai mwapo te timba ngetoni. Tuwari kachanga sosage fide sorontoni. Tabati kembura soka mkamba otoni. Wipusha territory wakurange military. Uwa uyo ni shushushwa perero kutari. Mwari papa fe mkirasta muba monitari. Nini keo pao bari fuika monitari.
Matochi, ochi, kamseba nyama goki. Mwika mpela supportinga na yuma muma goki. Kozi, sinichi watemo kutauta. Wila shamira nja bichi na temo kupauta. Kevela mupiti na temo kupauka. So gani wevo enemy jauka.
Mocha lipake zike Frank Dukes. Napa mangana jiro power. Kari J.
Double four kuma nambara. Kuma nambara. Hey, my name is Flozo. Copper Bell 2F. Jamaica the Khan. Wanu Mondo Macaferi. Era Stana. NB Papa Show Gag Drag. Lenji Mr. Tiro Asagacha. Deriki Mazai. B2 I want to 44 above that.
Untouchable Mazari. Stendi Ama Visho. Na wakamba vano de. Fuck down, Commander Dave Zambia. Say B. Solo House. Asera. Abaku zero na wana tumpa rice. Spinaco. Ifintisienu nga vya rishima mwishi vya kare vya kire. Ete nse kuri zembi ya mikakire. Era rapi na ewa papa jere. Chiao fanora wa kinzi. Fandoro kuboss wa jake. No siya na ro maina po. Young boss akopi. Na imwapo boss rocky. Osenzi YT. Era young prayer. Kindeza paka bisha. Kimu ya matyabesha. Faraone mfu mkanabesa. Buy my cup for a real cheese. Ha! Joe! Oko top tira konza vape shot musa buera. Matyari bandu kwana waku musa buera. Zintiandela my young rich niggas. All stars zami na majangche niggas. Bonyoro na mtoto vyo madyara inya. Paka kwa mtono mwana wangu iloresha pari map zero. Bossi ni nani na DM up zero. Bambiangu na wafiu push. Shanta movements tu wakake mamu utu. No, that was from a dead bunny gun.
He doesn't get much better than this. Hey, yo, T-Wax. Whoop them up with them tricks.
tkmusicpromos.com.